Mass Media.
Download music on Sarati.
Lele la data. Data.
Ine kuyimba mina kuvela pen nikani ayitali kuma bendi kuzeni amai yakadana nazo nikaimba nyimbo akakuyaso olo makai sakandi filaso nikaimba nyimbo sankavelaso akandi chepesa pamaso osajiwa kuti lusoli nimpaso kena kone na kumana ndachina jo siringa iwale kalela tu tikalimba nyimbo timafayas tu Angkati jemelela zizatu Kustudi ya mihaji na kila nandoma Akundi uza keli keli koma Nyimbo za kunda zimvela pacholo boma Nane ni maimba tikwila nekoma Sina yambi kila lucheza, lucheza, lucheza Sina yamba ngati macheza, macheza, macheza Pano wa muye anadalisa, anadalisa This is my story. I'm a boy from Jesus. Boy from Jesus. Cause I remember, remember, remember. Kuyambila kulu Jesus. Ulendo ulita, anangi peza dati. Umata kuyimba uku wantu wa mati Uma, umapika weka Ine ea tatu mango seka Anandi limbikisa Nika upa andi tamangisa Uma nandi usa ndizi kutandiza Ukafuna chili chose kumandi uza Eku pange sila shupri cheza community hall Dipote onse tika kalako Uwa uzi azinzako Nifuna luchenza itakuzi wako Kuna liko yamba kupangisa show Kuna liko yamba kuzazisa hall Akandi chepesa pamaso Osaji wakuti lusoli nipaso Sina yambi kila lucheza, lucheza, lucheza Sina yamba ngati macheza, macheza, macheza Pano wa muye anadalisa, anadalisa This is my story I'm a boy from Jesus. Boy from Jesus. Cause I remember, remember, remember. Koyambila kulu chenza.
Music on Sarati.